tuulada masuubiga ay ku enshantay ee dhibaato oo gaar ku kaato tuulooyinka kale ee baydhaw kareersan wali gaar ah intii shambiyood oo xoogan ilaa 15 qof oo dheer tuulada ee walgeysi gaarshoon ka dhamaadaan gaarshoon ilaa hadda la jiifan wali inshaallah daawiyar oo aan ka filnayn laakiin wali ba aan ka tirgalnay intii dadka la ka river garay mise la ka qaaday intii baydhaw ku sheenow daawlaanin dhamaana dadka oo meel raay deegaankan gaar ahaan dadka health postigan qaabilsan iyo way ku osanayoon intii oo dadku oo arrest iyo meel raay kaninka biisafeeyaha iyo filabooyinka hadal sheenay dadka la ka samayay.